Ngiyabonga mfowethu Joseph, ngiyabonga, singakhuleka. Baba wethu siyakubonga namuhla ngenkosi uJesu ngomusa wayo kithi ukuthi ngenkathi siseyizoni uKristu wafa esikhundleni sethu ukuze alungise thina abantu abangamesabi uNkulunkulu. Futhi sibuyisele emhlanganweni nobaba ngokubuyisana ngegazi lakhe uqobo eCalvary lapho alinikela khona ngesihle ngenxa yethu sonke. Futhi namhlanje sijabulela lezi zinhlanhla ngoba wayethanda. Futhi manje baba kwangathi singavuma ukuhamba futhi sabelane ngalesi sibusiso sesikhulu nabanye sesize ukuba sikwazi wena kangcono ngokubuthana kule ntambama ngokuba siyakucela egameni lika Jesu. Amen. Hlalani phansi. Ngiyajabula ukubona namuhla umelusi osimemile umfowethu James Jones ovela eNdele Police emuva lapho. Sijabule kakhulu nomfowethu ovela eSpindle naye umfowethu Winston ovela eCalifornia. Ngikholwa ukuthi njengoba ngibuka nje ngibone umfowethu Satmani lapha ubengo wokugcina evela enhle eCanada lapho sisanda kuba nomhlangano omkhulu khona phezulu lapho nabanye abangani abaningi abahlezi ngapha.
Certainly is a privilege today to speak to such a host of people who are
Impela kwinhlanhla namuhla ukukhuluma nesixoxo esinjalo sabantu engilindele ukuphila iphakade nabo enkazimulweni.
And have the privilege today
futhi ngibe nenhlanhla namuhla ukuba ngime ukukhuluma nani futhi ngihlanganyele nani ngasezweni likaNkulunkulu. Futhi kwinhlanhla ngempela ukwenza lokhu. Manje izolo kusehlwa sibe nezikhathi simnandi enkosini. Umoya ongcwele ngempela ubuthululele izibusiso zakhe phezu kwethu izolo ebusuku ngendlela emangalisa kakhulu. Futhi kulobu busuku sizoba nomugqa omkhulu kwemfashini endala esasivame ukuba nawo eminyakeni edlule ngoba kungukuthi bengizokhuluma nani isikhashana kule ntambama. Ngihlanganyele nani nezwi bese-ke kulobu busuku ngikhulume futhi ngezinye izikhathi ngaleyo ndlela ugcobo lukamoya ongcwele kuleyo mibono kaNkulunkulu alufike njengoba lufanele. Uma uthi ukuphatheka kabi, hhayi angiqondile ukucasuka, ngisho ukushisekela ngokweqile noma okuthize akubonakali ukusebenza kahle nje. Ngakho-ke umfowethu Joseph ngamtshela ukuthi ngingathanda ukuba nobusuku obubodwa abalokho ngaphambi kokuba ngihambe. Futhi ube nomusa kakhulu ukusinikeza nokuba sibe nakho ngaleyo ndlela. Futhi manje ngilindele uNkulunkulu ukuba akhulukise abaningi abagulayo nabahluphekileyo. Ngizobuza abafana uma bezoqhubeka futhi banikezela ngamakhadi omkhuleko noma kanjani sibale sikhulu sawo kulobu busuku ukuze sikwazi ukugcina ukuhleleka emgqini womkhuleko ukuze sibe nabagulayo ukuba bedlule. Ngakho-ke uma unanoma yibaphi abathandekayo abadinga umkhuleko futhi uyakukholwa ukuthi ngokubeka izandla ngamandla kaNkulunkulu okuphulukisa abagulayo namuhla, ngani bakhipheni kulobu busuku ngoba silindele ukuthola isixuku sabo emugqeni. Futhi manje yesikhathi esifutshane kakhulu kufanele sikhulume nokunjenge okuningi ukukhuluma ngakho. Inqobo nje uma sikhuluma ngenkosi uJesu sinokuningi esingakhuluma ngakho ukuthi lonke izwi liphefumulelwe kanjani. Futhi ngizobuza umelusi uJoseph uma ezolungiselela ukungifundela indikimba noma ukufunda kombhalo, kungukuthi mina ubunye ukuthile kufika engqondweni yami khona manje futhi nginetestament elisha nje nami. Ngakho-ke ngifuna yena afunde okokundlalela okuvela etestamenteni elidala izikronike zesibili ishumi nesishiyagalombili amashumi amabili nambili kuya amashumini amabili nesikhombisa. Ngizomcela ukuba sifundile lokho futhi ningahle nikufunde kanye naye uma nifisa kukwenza. Njengesendlalelo sendikimba yami kule ntambama ishumi nesishiyagalombili amashumi amabili kuya cishe emashumini amabili nesikhombisa. Futhi kwangathi inkosi ngenezela isibusiso sayo manje kufundweni kwezwi layo. Ngenkathi yena uyakuphenya, ngizobuza lo mfowethu lapha uvele eCalifornia, ngabe kukhona noma yini okuzwile ngomhlangano lapho esiya khona, yisiphi isikhathi esizoba ngaso lapho edolobheni lakini e-Oakland futhi sidlule lapho na? Abazalwane babekwenza ezinsukwini ezimbalwa ezidlule. Futhi mina, yebo mnumzane, awu ngiyabonga mfowethu, yebo kulungile. Ngiyabonga ngizibuzile nje kuzoba ngicabanga ukuthi sizoya eMpumalanga ngemuva kweAdaho ngoNovember ngoDisemba futhi ngize lapho ngoJanuwari noma ngoFebruwari ngicabanga ukuthi nguye olokugcina lukaJanuwari olokuqala lukaFebruwari noma okunyele enye ingxenye izoba phezulu lapha eMpumalanga noma okunye bazonikeza lapho eWest Coast bese beya eMpumalanga kodwa ngethemba kokubona lapho mfowethu ngizokunye kwaleyo mfundisi emangalisayo kulungile mfowethu Joseph lamashumi amabili nambili kuya kwelamashumi amabili nesikhombisa.
Now therefore behold the Lord hath put a lying spirit.
Ngakho ke bheka inkosi ifake umoya wamanga emilonyeni yalaba abaprofeti bakho inkosi ekhulume okubi ngawe.
Then Zedekiah the son of Shinana
uZedekia indodana kaKenahama wasesondela washaya esihlathini uMikaya
and said which way
wathi umoya wenkosi wahamba ngayiphi indlela esuka kimi ukuze yakhulume kuwe na.
And Micah said
wathi uMikaya bheka uya kukubona lokho ngosuku oyongena uphuma ngalo ekamelweni elingaphakathi ukuze ucashe.
Then the king of Israel said
inkosi yakwa-Israyeli yathi mthatheni uMikaya nimbuyisele ku-Amoni umbusi womuzi nakuJowashi indodana yenkosi. Uyakuthi isho kanje inkosi ethi fakani lo ejele futhi umdlise ngesinkwa sokuhlupheka namanzi yokuhlupheka ngize ngibuye ngokuthula. Wayesethi uMikaya uma uyobuya ngempela uphephile iyakube ingakhulumanga ngami inkosi futhi yathi yezwani ninabantu bonke. Manje esahlukweni seshumi nesikhombisa sikaJohane ongcwele ngifundela okwindikimba. UJesu wakhuluma lokho wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi Baba isikhathi sesifikile futhi kwangathi angenezela izibusiso zakhe ezwini lakhe. Namuhla ngicabanga ukusebenzisa lokhu okomsamo okufundwa kwezwi ukuthi ngaphandle kweTestament elidala okomsamo okwendikimba eTestament elisha futhi ngikhulekele ukuthi uNkulunkulu uzosinikeza ingqikithi njengoba silindela kuye. Ngalesi sikhathi eTestamenteni elidala kwakukade kwakuyisikhathi esingazinzile kakhulu. Manje uJehoshafati wayeyinkosi yakwaJuda ngaleso sikhathi, ngenkathi u-Ahabi wayeyinkosi yakwa-Israyeli ngaleso sikhathi, babekade behlukene phakathi. Futhi noma ngasiphi isikhathi lapho sihlukene singabheka inkinga, sifanele sibumbane khona-ke sizoma. Futhi kodwa uJehoshafati waye yindoda elungile, indoda enhle, wayekade ekhuliswe kahle futhi enenqwaba yezibonelo njengoba sinazo namuhla. Ubone uyisa u-Asa kanjani ukuthi ngenkathi u-Asa ekhonza inkosi khona-ke uNkulunkulu waye naye, kepha lapho u-Asa ehluleka ukukhonza inkosi futhi waba nenkani khona-ke uNkulunkulu wasuka kuye. Kungakhathaleki ukuthi inkosi isithanda kahle kangakanani nokuthi wena uyithanda kahle kangakanani inkosi, lapho usuka ekukhonzeni nasekudumiseni inkosi khona-ke khumbula nje ungabheka inkathazo ozoqala kuyo. Ngoba uNkulunkulu wamtshela uDavide ngesinye isikhathi wena ngumuntu owenhliziyo yami uqobo, kwathi ke lapho uDavide enza okungalungile uDavide kwathi ngekavune lokho akutshalileyo. Futhi thina akakaze asitshele ukuthi singabe inhliziyo yakhe uqobo, ngakho-ke ngokuqinisekile sizofanele sivune esikutshalileyo. Kepha ngalesi sikhathi u-Asa waba nesifo ezinyaweni zakhe futhi wafa ngakho ngoba akazange acele inkosi ngokuphulukiswa ngokukaNkulunkulu, wavele waya kudokotela yedwa. Wayengeyicela inkosi, wayenenkani kakhulu futhi wavele wafika endaweni lapho aqala khona ukulalela imibono ethile yesimanjemanje kuthi akakholwanga mhlawumbe noma akakholwanga ukuthi inkosi yaphulukisa, ngakho-ke akabuzanga lutho enkosini ngakho. Wacabanga udokotela wami akakwazi ukungisiza, asikho isidingo sokucela noma ubani omunye, ngakho-ke ibhayibheli lathi walala wayiswa emathuneni kayise oyise futhi waphumula lapho. futhi manje uJehoshafati indodana yakhe ivuka ukuba ithathe indawo yakhe yayinesendlalelo esihle ukubuka kuzo ukubona ukuthi lapho umuntu ezohambela uNkulunkulu futhi ahambe noNkulunkulu uNkulunkulu uzohamba nomuntu kodwa lapho lowo umuntu ngayedwa ofanayo efulathela uNkulunkulu kodwa ke uNkulunkulu uyamyeka nje azigudluze yena oqobo futhi siyathola kuyinto edabukisayo kakhulu uma lapho sifanele sizigudluze thina uqobo ngilokothi ngizame ukwethemba ukuhlakanipha kwami uqobo ngoba nginakho ngijabule kakhulu ukuthi angikwenze ukube benginakho mhlawumbe bengizozama ukuthembela kukho kodwa inkosi sada kubona kufanelekile ukuthi bengingenakho ngakho ke ngifanele nje ngithembele kuyo futhi ngikholwa ukuthi bekungaba kuhle uma sonke sizame lokho isikhashana ngicabange na ungathathi nje imibono yethu uqobo mayelana nento kodwa phumula ngesizotha phezu kuka isho kanje inkosi ungazame ukuzindla ngoba ungeke ukuzindle uma ungakuzindla futhi ubone impela nje ukuthi kuzoba njani bekungeke kusaba isenzo sokukholwa futhi ukukholwa yilokhu ongakuboni yilokho okukholelwa ayo ongakwenzi awukuboni kodwa kukhona ukuthize ngaphakathi kuwe okubonayo kuthi lowo uNkulunkulu ongaphakathi ubona izwi lakhe uqobo libonakaliswa kodwa awukwazanga ukuzindla mina nje ayikho indlela yokukwenza uNkulunkulu akasoza izindla ngoba ungaphezulu kokuzindla unguNkulunkulu futhi sithatha nje akusho ngakho futhi sikubize ngeqiniso manje kule ngqungquthela namhlanje futhi ngenkathi lokhu kusaqhubeka futhi sinale nhlanganyelo enkulu ngithe ukucabanga mhlawumbe ukuthi amazwi ambalwa nje ukuthi ufanele ukwethule kanjani kubantu ngoba ngokwazi ukuthi iningi lenu lapha liphambili kwami kakhulu nxa sekuza ekufundiseni imibhalo futhi ngiyazi ngokuyikho ngokukhona amadoda ahlezi lapha engizizwa ngimncanyane kuma lapha kodwa kungukuthi ukuthi sihlangene ndawonye ngingathanda ukunikeza umbono wami wokuthi kuyini futhi futhi sexwayiso sami kulabo abenqabayo ukuhamba endleleni yezinyawo kaNkulunkulu ayimisele thina ukuba singene kuyo
During this time Ahab was king.
Manje ngalesi sikhathi uAhabi wayeyinkosi yakwaIsrayeli futhi wayengenandaba kakhulu. Sinabantu abanjalo namhlanje engingakubiza ngokuthi uhlobo lwekholwa elithi eke emgceleni lihamba noma ngayiphi indlela nje umoya ovunguza kakhona ngikhona ukuthi thina namhlanje sikubiza nge ukugabadela nemishini. Futhi noma ngayiphi indlela nje umoya ovunguza ngayo banoseyili wabo ohleliwe ukungena kuwo iBhayibheli lifuni thina ukuba sibe ngaleyo ndlela ufuna siqine singenakunyakaziswa siphuphume njalo sihlele useyili wethu uqonde ngqonga seCalvary uma umoya uvunguza ngokuphambene kukhona indlela yokujikisa lowo seyili noma umkhumbi nokwenza lowo moya nakuba uza ngqo ebusweni bakho ungantweza uqonde ngqo ungene emoyeni yindlela ohlela ngayo useyili wakho yilokho ke futhi sithela uqashiwe wethu ohleliwe ubheke ngqo ngaseCalvary futhi akulo ndaba ukuthi umoya uvunguza ngayiphi indlela sisabheke eCalvary noma ngabe kuphambene nanoma ngabe kuyini sisahleliwe sibheke ngaseCalvary lo ikhole leqiniso bese kuthi ke asiphonswa ngapha nangapha yiyo yonke imimoya yezemfundiso futhi lokho kuyangena nalokho kuyangena futhi lokho kuyenzeka sisanda kuthola inkambo eyodwa eqinile ebheke ngqo eCalvary ngicabanga ukuthi lokho uNkulunkulu ayikuqondile ngikathi ekhuluma noJuda futhi ngaleya futhi wathi ifu elingenamvula izinkanyezi ezizulazulayo zizulazula nje
That's not right. We shouldn't do that.
Lokho kulungile asifanele sikwenze lokho. Sifanele nje lapho umKristu ezalwa ukuqala embusweni kaNkulunkulu, uthandolo wakhe, ukuphila kwakhe, yonke into ibekwa kuKristu ngqo. Uma ihlakaniphile kancane uma ungabheki uzokubeka konke phezu kwemfundo futhi asuke ahambe ayekwe ebandayo ngempela egcine umthetho futhi engenandaba nakho konke isayensi yezenkolo ethile noma ukuhunyushwa okukhulu kuthile kwamagama esiGreki ngahlakana nendoda lapha esikhathini esithile esidlule futhi yathi pili ngisanda kufunda igama elithize lesiGreki sengibe kulo iminyaka emihlanu ngizama ukufunda incazelo yangempela yaleli gama lesiGreki ngeke yathi oh lapho ngiyithola ingabe iyisibusiso yini ngathi sube neminyaka emihlanu ufunde igama elilodwa lesigreki na yebo ngathi kuleyo minyaka emihlanu yongomusa kankulunkulu ngizuzela imiphefumulo enguhafu wesigidi kukristu ngingazi noma yiliphi igama lesigreki ngakho-ke lokho ngukuthi akusikho okwaziyo kungukuthi ngubani omaziyo ukumazi kungukuphila futhi sichithe isikhathi esiningi kangako kulezo zinto eziwubula nje angiqondile ubula okungasisizi ngalutho uma wazi kukusiza ngani na lutho ngakho-ke usungavele nje wazi yena bese kuthi ke uma eba lo muntu ogxile kukristu uma enokwethuka okuncane noma abe nomuzwa uma ungabheki lowo muntu ongamunye uzoshushumbela ngakulolu hlangothi angene ekushiselekeni ngokweqile futhi uzoba ngovamile ngayo yonke indlela umoya ovunguza ngayo nangu ehamba nomaphi lapho kufika khona ukukhenqeza ngani uzokulandela
One just as contrary as the other is.
Kodwa awukufuni lokho omunye ophambene nje njengoba omunye njalo kodwa sifuna ukugxila uKristu nalapho sodwa bhekani iwundlu likaNkulunkulu bheka uphile manje futhi ngakho-ke uJehoshafati wayebonile ngenkathi uyise bheka kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wambusisa futhi wayebonile ukuthi u-Ahabi umfulathele uNkulunkulu ngoba umkakhe wayengamfuni ukuthi aye esontweni ngolwesithathu ebusuku kanjalo njalo niyazi ngakho-ke bathole ukuthi uba ngosivivi ontekenteke okhahlelwa ngapha nangapha niyazi ngiyakholwa ukuba bengingakholelwa kukristu bengiyomelana naye ngokuqinile futhi ngiyakholwa ukuba bengingazizwakalisa mina uqobo futhi enhliziyweni yami ngangimelene naye futhi ngangamkholwa ukuba bengingazenza ngimelane naye ubeyongihlonipha kakhulu kunokuba abe ngenza uma ngiba ontekenteke ophonswa ngapha nangapha kunjalo ngiyakukholwa lokho ngisho nasempilweni yomuntu uthathe owesifazane inenekazi manje siyisikole nje iklasi inenekazi eliselincane lingahle lingabi lihle kodwa uma liyinenekazi langempela futhi libambe indawo yalo njengenenekazi uyazi ukuthi lizohlonishwa ngaphezu kwesifazane omuhle ongayibambi indawo yakhe yabo kunjalo ngoba kungukuthi noma yiyiphi indoda ene-awunsi lokuba yindoda ngayo izohlonipha lelo qiniso nokwethembeka bese ukuthi ke uma siba ngumuntu sifanele sibeke konke kwethembeka nenhlonipho nodumo enkosini ujesu kristu futhi ke uma singenjalo futhi singakukholwa ungabi ntekenteke ngakho vele wazise izwe lapho omi khona leyo yindlela engcono ukuze dlula zonke futhi kuzoba usuku olukhulu lapho ibandla lifika kuleyo ndawo amalunga alo njalo ukuthi noma ngabe kuphakathi kokuthi kuyoba ngokukakristu noma kumelene nokristu kodwa-ke umhlaba wonke uzokwazi ukuthi umi kanjani ngithandi noma ubani ukuthi angimbambathe ehlombe athi manje mfoti Branham ngikuthanda ngempela lapho azi ukuthi ngazi ukwehlukile niyabo uyazi ukuthi ngazi ukwehlukile ngoba umoya wakhe awungeni kahle nje futhi awukho lapho nje futhi ngakho-ke khona-ke ngilahlekelwa inhlonipho ngalowo muntu ngiyathanda ukubona indoda uma ithi manje bheka angivumelani nawe ngalokho awukhona-ke uthembekile ngakho kodwa u-Ahabi wayengelona lolo hlobo lomuntu wayeyilowo owayefuna ukukhonza inkosi ngesinye isikhathi nomkakhe wayefuna ukwenza okunye okuthile khona-ke waphenduka ngaleyo ndlela futhi wabulalisa abaprofethi kanjalo njalo omunye walabo abantekenteke phansi naphezulu nangaphakathi nangaphandle futhi uNkulunkulu akasoze enze lutho ngomuntu onjalo wayengeke ngalolo suku noma yiluphi usuku angake asebenzise umuntu onjalo ngakho-ke siyaqaphela kodwa uJehoshafati wayeyibonile imiphumela evela kulolo hlobo lwempilo wayeyibonile imiphumela evela kuyise ngenkathi ekhonza inkosi bese kuthi-ke lapho engayikhonzanga inkosi ngakho-ke konke lokho ndawonye futhi ekucabangela uJehoshafati wayehlosile enhliziyweni yakhe kukhonza inkosi nokubambelela ezintweni uyise uDavide azenze ekuqaleni ngiyakuthanda lokho ekuqaleni iBhayibheli lasho ngamanye amazwi wabuyela esikhonkwaneni sakudala base-ke behlanza imigqa Kungaba kuhle ukuthi Pentecoste ibuyele esikhonkwaneni sakudala. Kungaba kuhle ukuthi sonke sibuyele ezikhonkwaneni ezindala futhi sihlanze imigqa. Kuzokwenzekani namuhla ngikhuluma ngiyethemba iningi labantu bePentecostali lapha kule ntambama. Bekuzokwenzekani ukuba empeleni ibandla libuyelile esikhonkwaneni sakudala na ukhuluma ngokuhlanzisisa ngempela bekungaba khona oyedwa ngasebandleni lePentecostali. Ngokuqinisekile bekuyoba njalo. Manje bangaki waziyo ukuthi lelo yiqiniso na? Kungani impela? Yebo, ngempela bekuyoba ngempela inguquko eqhubekayo. Abantu bebeyozi phatha kanjani ngokwehlukile, begqoka ngokwehlukile, bekhuluma ngokwehlukile. Futhi bekuyoba nje ibandla elihlukile ngokuphelele uma sibuyelile esikhonkwaneni esidala lapho zaqala khona. Manje ngakho-ke uNkulunkulu wambusisa. UNkulunkulu uzobusisa noma ubani ozobuyela esikhonkwaneni esidala seBhayibheli futhi aqale eBhayibhelini. Hhayi ngokwesayensi yezenkolo kodwa ngokuvela, noma okwesayensi yezenkolo ethize eyenziwe ngumuntu, kodwa ngokwesayensi yezenkolo yeBhayibheli iqiniso, futhi aqale esikhonkwaneni esidala futhi akhuphuke. UNkulunkulu uzohamba nawe. Ngakho-ke uNkulunkulu waqala ukubusisa uJehoshafati, futhi into yokuqala neyazi uqala ukumphumelelisa, futhi wakha wonke amabutho alinde inqaba kuze kuthi abangasokile kanye ne abakwazanga ukungena. Futhi lokho amabandla akudingayo namhlanje, ibutho lilindile inqaba lezimfundiso zabapostoli ezindala. Ngakho-ke lokho okusivivi okugcina umthetho ukungena nokuphuma phansi naphezulu akungeni ebandleni lethu. Ngingathini na? Kunjalo, lokho kunjalo. Siye savumela izinto eziningi ukuthi zingene ngesinyelele, bazalane, izinto eziningi kakhulu kangangokuthi sashiya isikhonkwane esidala kusukela ekuqaleni ukuthi zingene ngesinyelela. Asikaze senze ibutho elilinde inqaba ibandla, futhi manje sesinakho konke kulo. Kunjalo konke izinkoleloze nezinkoleloze zakhe nakho konke okunye ebandleni, ngoba asizange senziwe ibutho elilinda inqaba ngezwi. Bengikhuluma namuhla esidlweni sasemini nomfowethu Duplessis nomfowethu Joseph, futhi bengikhuluma ngezimishini zangaphandle kanye nemvuselelo yomhlaba wonke, ukuthi uhambo lwemishini lomhlaba wonke engilungiselela kuluthatha emhlabeni jikelele, kuwo wonke amadolobha ngobusuku obumbalwa, kuwo wonke amadolobha amakhulu emhlabeni. Bese ke ngicabanga ngokulandelela engakusho, kufana bathi uma ungenakho ukulandelela khona-ke ulahlekelwa yilokho owawukulandela. Njengoba ngangine inhlamvu esandleni sami, nginitshelile ukuthi bekuyini igobolondo elidumile, ukuthi ijubane laleli gobolondo lizobhoboza lingene kanjani ebangeni elithile, nokuthi isivinini sekhala esingakanani izohamba ngesivinini esingamafiti ayizinkulungwane ezinhlanu ngomzuzwana phezu kwesibhamu esiyimfashini endala, ukuthi mhlawumbe ihamba amafiti ayiyinkulungwane ngomzuzwana. Manje igobolondo lilungile uma ngibeka lelo igobolondo esandleni sakho, kodwa ungenzani ngalo na? Awunaso isibhamu ongasisebenzisa kulo. Ngakho-ke nakho la ukhona, sifanele sibe nokulandelela, sifanele sibe nebutho elilinde inqaba, sifanele sibe nebandla lihlelwe ngokwenqubo limasha, iqembu elingaphambili elikhulu kuya phambili. Silahlekelwa isikhathi nje lize ibandla lingene kulolo hlobo lwesimo. Sizotshela izimbalo lapha, lokho kuyiqiniso, kodwa hhayi njengoba besingenza ukuba sonke besiyiqembu elilodwa elikhulu elingahlukanisiwe, iqembu elingaphambili elikhulukazi. Isitsha ebutsheni uma ingxenye yabo, uma abaseKentucky bedubula abaseHoosier nabaseHoosier bedubula abaseKentucky, abase-Illinois kwabaseMissouri empini, ngani amabutho azovele asukume futhi athi abazibulale? Kodwa lapho bonke sebehlangene, ilapho isitsha simise izindlebe zaso futhi siyahamba. Futhi lapho zonke isixuku esikhulu sikaNkulunkulu sihlangana ndawonye ngaphansi kwebhanele elilodwa, ukuhola kukaMoya Ongcwele futhi liqhubeke njengebandla elikhulu likaNkulunkulu ophilayo, kodwa-ke isitsha sizobaleka, sifanele sikwenze. Futhi siyabona eBhayibhelini isibonelo sethu. Ngakho-ke uma uqaphela emva kokuba uNkulunkulu ebusise le ndoda enkulu uJehoshafati, wamphumelelisa futhi yonke into iqala ukuhamba kahle. Ngolungiso kwacabanga ukuthi uzovakashela umakhelwane wakhe u-Ahabi, futhi njengoba ehla ukuvakashela u-Ahabi wacabanga, awu ngizoba nenhlanganyelo ezansi lapho. Manje lapho yilapho enza khona iphutha khona lapho, ngoba amafutha namanzi ngeke kuxubane, kunjalo kanjalo nekhola nokungakholwa kuxubane ndawonge. Kufanele ube ngolunye uhlangothi noma olunye. Kufanele wenze ukuma futhi uqhubeke nokuma. Ngakho ke lapho ehla kuyobona u-Ahabi, ukwamukela kunje akuthola, u-Ahabi wabulala inkabi nezimvu kanjalo njalo namawundlu, futhi wenza idili elikhulu futhi. Manje yileyo ndlela nje esithi esingena ngayo, yileyo ndlela nje esenza ngayo kini bodade. Lapho kuqala omunye wesifazane uyangena nebandla laqala kumbambatha emhlane, futhi yena wengowesifazane ophungule izinwele futhi eziphende ubuso nezinto ezinjalo. Into yokuqala niyazi kuqala ukungena ngesinyelele kancane kancane, futhi manje lonke ibandla lixubene kukho. Amen. Kunjalo manje wena ungakuvumeli ukuthi kokuzwise ubuhlungu, kodwa sidinga ukuhlinzwa kunjalo. Futhi ngekathi indoda ifika endaweni lapho yayingeziyo indoda, umyeni wayo futhi amvumele ukuba yenze lokho kwakhombisa ubuthakathaka bayo kunjalo, ufanele abe yinhloko yekhaya. Ngakho-ke kodwa namuhla isizwe sonke sikulowo mkhuba, futhi iMelika ayiseyona iMelika ngempela, ayisesona isizwe samaKristu, yisizwe sowesifazane. UJezebheli umdadlana ehla ngomgwaqo ependiwe wonke, futhi mfowethu amadoda azokuqanga amadolo kuye kunjalo. Ngiyazi ukuthi ukuzwisa ubuhlungu, kodwa lelo liqiniso, sidinga ukuhlinzwa. Manje lokho kusezweni neHollywood, lokho kukhona kuphela ezweni naseHollywood, lokho kusebandleni lePentecostal. Asenziwe inqaba okumelana nalezo zinto, futhi umelusi wayebuthaka ngokwanele ukubavumela ukuba bazidlulele. Ngakho uma ubengamemeza ngokumelene nento ibandla lonke ebuthweni elikhulu elilodwa elibumbene, khona-ke ngabe lanqamuka kudala, kodwa sesikutholile manje kuze kube akuhlukile. Benza noma yini abafuna ukuyenza. Ukukhululwa kwabesifazane, bagqoka lezi zimpahla ezindadlana ezibukeka zingcolile ezinenhlamba, futhi baphumele esitaladini. Futhi ake ngisho ukuthize khona lapha, nenekazi lami, ngethemba ukuthi nonke niyangithanda, futhi angizile lapha ukuzonigxeka. Ngilapha kuphela ukwazi ukuthi ngaleya ngosuku lokwahlulela ngizomele ngiphendule lapho sengazi lezi zinto, futhi ngingazisho. Khona-ke uma ngikuxwayisa, khona-ke igazi lisukile ezandleni zami. Benazi yini ukuthi uJesu Kristu wathi yilowo nalowo obuka wesifazane ukuba mkhanuke usephingile naye kakade enhliziyweni yakhe? Ingabe ukhona ukwaziyo lokho na? Ipha futhi uma uziqokisa njengokuheha ngokucansi, kungakhathaleki ukuthi ucabanga ukuthi kunokuzithoba kangakanani, futhi uphumele esitaladini, futhi esinye isoni esidala sikubuka ukuba sikukhanuke enkantolo yokwehlulela, uyoba necala lokuphinga naleyo ndoda lapho iphendula ngakho. Kungani kunjalo na? Kwakunguwe, kwaba nguwe ukwenzile, waziveza kanjalo. Ngakho-ke wena unecala, futhi wena kungakhathaleki ukuthi uphile kanjani, uyintombi nto futhi umsulwa, uzoba necala phambi kukaNkulunkulu lokuphinga nesoni ngokufanayo nje njengoba wedlule esenzweni. UJesu washo njalo, lokho akusilo ubisi olungenakhilimo mfowethu, lelo iqiniso. Ucingo luhlabayo, kodwa yilokho izwi likaNkulunkulu elikushoyo, liyasika futhi libukhali kunenkemba isika nhlangothi zombili. Angazi noma ngabe umelusi wakho uzokujabulela lokho noma qha, kodwa ngiyakutshela dadewethu enkantolo yokwahlulela, ngizofanele ngiphendule ngakho. Futhi uma ngingazisho lezi zinto, ngikhathali ukuthi bangaki abantu abathi ukukhululwa kwabesifazane leyo yimfundiso kadevele, futhi ayikho kuleli Bhayibheli. Kunjalo niyakubona okwenzeka emuva eRoma, niyakubona okwenzeka eGrisi, niyakubona okwenzeka emuva emakoloni amadala aseRoma kudala ebandleni lamaKristu ngenkathi benza njengezwe. uyawazi umlando noma umelusi wakho ufanele akufundise wona futhi uyabona kuye yonke iminyaka ukuthi kwenzekani kuleso sitshalo futhi uyabona impela lapho okukhona khona manje ebandleni lepentecostali ngakho-ke sekuyisikhathi sokudweba umugqa futhi wenze ibutho elilinda inqaba futhi ushumayele iqiniso ninezibonelo ngokufana njengoba ujehoshafati wayenezibonelo ngakho-ke asidwebe umugqa wethu siziqondise futhi sihambe njengoba besilisa labesifazane befanele benze futhi siziveze manje indoda kusobala engotsheni yayo ayiyona ayiyena ongcwele noma hhayi umuntu ofana nomzimba wowesifazane siyakuqonda lokho manje ngabesifazane futhi abesifazane bayamangalisa ngike ngabizwa ngozonda owesifazane noma ubani usho ukuthi ungenzi kukhona kukhona kungalungile anginjalo kodwa ngiyabathanda futhi ngifuna babe ngamadodakazi kankulunkulu futhi baziphathe njengamadodakazi kankulunkulu ngokufanayo nje njengamadoda sifanele sikwenze lokho ngakho-ke sibona lezo zinto njengesibonelo futhi ngenkathi nina amakomiti lapha ngenkathi ngqungquthela yenu isaqhubeka bazalwane kwenzekani kini na ufunde ibhayibheli elifanayo uyazi ukuthi ibhayibheli lifundisa lezo zinto ngakho-ke ake sehlele emsebenzini nalo masibe ngabakankulunkulu noma simelane nonkulunkulu kunini lapho unkulunkulu aphendula khona kakhulu na lapho senza njengamakristu noma manje na ngani umnyakazi kajohn wesley wawuyovuka futhi usilahle lesi sizukulwane sepentecostali emuva esikhathini sakudala sobungcwele manje niyazi ukuthi kunjalo ujohn wesley wayehlonishwa kakhulu ekufundiseni kwakhe nasebandleni lemfashini endala kudala kunalokho thina amapentecostali esake saba yikho iqiniso lelo buka ukuthi benzani benza izinto esingazilutho ngazo awu unkulunkulu wabahlonipha futhi wababusisa ngoba bahamba beqotho phambi kukankulunkulu kunjalo futhi siyazi ukuthi lokho kuyisibonelo manje kodwa ngenkathi yehla futhi wenza inhlanganyelo no-ahabi wabe sengene ekhathazweni-ke manje u-ahabi futhi lapho uthatha izwe elizama ukuthola inhlanganyelo nawe khumbula nje kunonokwatsha emnqwabeni yezinkuni ndawondawo uma uthatha lowo mfana umncane ubhema osikulide ofuna kukukhiphe ebusuku nenikazi elisencane wena ntombazane yephentekostali lowo ophuzayo umncane nezinwele zakhe zikanywe zehla ezishelela ngokwenele ukubamba umlomo wakhe uvuleke ake ngikutshela ukuthize manje kukhona ukuthile okwenzekayo futhi uma ngizokushada sithandwa uma bese kuthi-ke ngizojoyina ibandla lakho uqamba manga kuwe uma ekuthanda futhi ethanda inkosi uyakwenza khona-ke akadingekile ukuba akuthathe kunjalo nani madoda nina abafana abancane nabanye balaba ojezibhele abapendiwe abancane ngendlela efanayo awufanele wenze lokho ngiyabadabukela belusiya behluleka ukusha lokho ebandleni labo singabantu ababizelwe ngaphandle abahlukanisiwe abehlukene abangcweliselwe enkosini kwa-israyeli yebo mnumzane siyazazi ezekhokwane zibhalwe phansi khona lapha umbono osobala ngakho kodwa sivele siphonswe ngapha nangapha lona uyangena uthi konke lokhu lokho nakho konke lokhu lokho siyehluleka nje siwe kanye nakho ngo impela ibhayibheli lathi udeveli uyobe enza lokho ngezinsuku zokugcina futhi yilokho kanye akwenzayo manje wabeke esebenzele idini likhule futhi wamema manje waye nenjongo ethile yokwenza lokho wathi ngoba wayazi ukuthi wayeyindoda enkulu enamandla futhi wathi manje asihlanganise amabutho ethu ndawonye futhi sonke nje masingene embuthweni owodwa womkhulukazi bese kuthi-ke sizokhuphukela eRaboti Giliyadi futhi khona-ke uma sengiyukela lapho sizosehlula isitha ngoba le ndawo ethizethize ingeyiyethu empeleni iRaboti Giliyadi ingeyethu futhi empeleni ingeyethu ngakho-ke sisize ukuthi sikhuphuke futhi sithole lokho kungokwethu okuyikho niyabo abanomhobholo futhi lapho ujehoshafati enza khona iphutha lakhe khona-ke lokhu engumuntu wokomoya nokho wathi yebo ngizohamba nawe kodwa kuqala asibuze enkosini nanso into enhle khuleka kukho konke futhi khona-ke wathi kulungile sizokwenza lokho nje manje nginekholiji lezenkolo ezansi lapha nginabanye babaprofethi ababedlula bonke okhona bafundile kuze kube manje bangamadoda ahlakaniphe kunawonke khona ezweni ngoba ngikubhekile ngibanakekelile ngesekekolishi lezikolo futhi nginabathile babedlula bonke ngakho-ke ngizobiza abakhethiweyo ukuba beze. Ngakho-ke wahamba futhi wathola zonke izifundiso ezinhle wayesebakhuphulela lapho futhi bonke babuthana amakhulu amane abo futhi wathi sengiyayibona inkosi futhi wonke umuntu uhamba nje ngendlela noma yini eshiwo inkosi noma yini eshiwo umbishopi bonke bayayenza niyazi umbonisi jikelele niyazi akushoyo bonke bayakwenza niyabo. Wafaka ijazi lakhe niyazi wayesethi manje balumzana abahloniphekile ngingakhuphukela eRamoti Gileyadi noma ngiyeke na. Omunye wathi uyazi ukuthi ubani lowo awazi na uyazi ukuthi ukudla kwethu kuvelaphi sizoxoshwa ngeke sibe nalokho futhi ngeke sibe nalutho oluzosisekela. Ehe manje kungcono uqaphele uthini ngakho melusi na. Hawu ngiyakutshela ngikholwa ukuthi singcono. Yebo nami ngicabanga kanjalo ukuthi wani ngonsumpa uthini yena na. Uphasisa izwi kanye nathi ngqo sonke kungcono sikhulume kahle ngenkosi. Ohe kungcono sithi leli yihlelo elikhulu kunawo wonke likhona futhi alikho elifana nalo akukho okungakwenza ngaphandle kwalokho yithi kuphela esinezwi ngakho. Ngakho-ke baphuma bonke kahliziyonye bathi inkosi ithi khuphuka ikanye nawe. Wahabi wathi uyabona impela siyenyuka kodwa niyazi kwakukhona ukuthize ngumuntu womoya uma kungukuthi kungakhathaleki ukuthi bangaki abasho uyebo uma kuphambene nezwi leyo ndoda ayikukholwa. UJoshafati wathi awu bangaki elinabo phandle lapho na. Wathi amakhulu amane futhi bonke bangabafundi basekolishi lezenkolo bangamadoda amakhulu futhi ngahliziyonye basinika ilungelo sifanele sinqobe nje futhi wathi kodwa unayo omunye futhi na. Umdingela yini omunye futhi na nanka amakhulu amane ababedlula bonke yini omunye futhi engenza noma yimuphi umehluko uma unamakhulu amane ethi yebo awu kungani ucela omunye futhi na. Wathi kodwa uyazi awunaye omunye futhi na. Wathi yebo nginomgingqi omncane ongcwele zansi lapha kodwa yena awu ungumgingqi ongcwele wayengumuntu olahliwe niyazi washo. Wathi nginoyedwa ezansi lapha kodwa ngiyamzonda yayimpela ufanele wayenyathela umbila wakhe ngaso sonke isikhathi. Uthi ukuba madlala wahwaya ngapha nangapha kancanyanyana wathi ngizokutshela ngaphambi kokuba afike ngiyamzonda. Wathi ngoba uhlale khuluma ukubi ngami impela yini enye ayengayenza na izwi lakhuluma ukubi ngaye. Ngakho-ke bengingathula kanjani ngabesifazane abangamakristu abapendayo na ngingathula kanjani ngobuthakathaka bebandla lamakristu kuyilapho izwi limelene nakho na. Impela kunjalo izwi limelene nakho ngikhathala ukuthi kumele usuthini izwi lisho njalo asihlale ezwini. Amakhulu amane ayenikeza imvume eyodwa ukuthi kwakulungile ukuqhubeka futhi akwenze ya lokho kulungile ngeke kuzwise lutho obuhlungu ningamkholwa unomqondo obuthakathaka. Kodwa uMikaya wayeleqiniso ilokho esikufunayo iqiniso kungakhathaleki ukuthi kuzwisa ubuhlungu kuphi liyasoka noma linquma bani sifuna iqiniso. Niyakulazi iqiniso neqiniso liyakunikhulula amen. Impela wathi bona buka ukuthi banobani banalelo qembu lomgingqi kongcwele phezulu lapho manje mlaleleni manje kodwa ngifuna niqaphele ngaphambi kokuba fike lapho bathumele ikomedi ukuba lihlangane naye laselethi manje bheka bonke abafana basekolishile esayensi yezenkolo baphezulu lapho futhi bonke batshele inkosi ukuthi bekulungile ukuba ahambe ayokwenza lokho afuna ukukwenza. Manje Mikaya ungasho noma yini ephambene nalokho abakushoyo manje uzofuna ukuhlangana ndawonye manje wena ufuna ukusho into efanayo nayishoyo. Ukuba bekungokwezwi bekuyobanga kulungile kodwa bekuphambene nezwi kunjalo. njengomfundisi lapha esikhathini esike side sedlule wakethi wayehamba umvangeli ebandleni ukuyobamba umhlangano futhi ngethemba ukuthi lokhu alikuthathi njengehlaya ngoba kusiyo indawo yamahlaya ngatshelwa khona ngokuphelele ngeqiniso futhi kwakufanele kube sebandleni elikahle lehlelo futhi ibhodi labatikoni lahlangana naye ezansi endaweni ethile esitimeleni futhi lagibela futhi lathi ngabe ungumvangeli na wathi nginguye wayefunda ibhayibheli lakhe ebhala phansi amanothi athile lapho efundile futhi ekhulekile wathi manje besithukiwe njengekomiti elivela ebandleni ukuba sikutshele manje izinto ezimbalwa ngebandla lethu wathi kulungile ngingathanda ukuzizwa ngaphambi kokuba ngifike lapho ngazi ngaphezulu ukuthi kusondelwa kanjani ebandleni nabantu wathi ngifuna ukuba yisibusiso kuwe ngenkathi ngilapho wathi kulungile yilokho esifuna ube yikho manje siyasho nje kuwe mvangeli ukuthi ungasho lutho ngomjaho wamahhashi wathi ngoba umelusi unehhashi lomjaho futhi wathi futhi ubheja emijahweni ngaso sonke isikhathi futhi ngeke sifune ukuthi uzwise ubuhlungu imizwa yomelusi wethu uqobo futhi washo manje imvamisa abavangeli bayiziqhumane ezivuthayo futhi wathi sinemicabango engcono kunaleyo yakho ngakho-ke noma ungasho lutho imvamisa bahlezi bekhahlela ngaleya lapha imidlalo yamakhadi esontweni wathi manje i-Women's Aid Society ehlezi inomdlalo wamakhadi njalo ngolwesithathu busuku emva komhlangano omkhuleko endlini engaphansi ngakho-ke qiniseka ungasho lutho ngalokho futhi waqhubeka nalo lonke uhlu lwezinto ayengekwazi ukukwenza ayengekwazi ukukhuluma ngakho umvangeli wathi khona-ke ngizokhuluma ngani na futhi wathi ungahle ukhulume ngamajuda ngoba sinoyedwa wawo kuphela ebandleni manje kukhona ukuvangela kunjalo namuhla ePentecost bayesaba ukukhuluma iqiniso kulungile ngikhathala noma kuzwisa ubuhlungu melusi noma kuzwisa ubuhlungu bani yizwi likaNkulunkulu eliphakade futhi sinesibopho ngakho ukushunyeyelwa kwakho sifanele sisho iqiniso angikhathali ukuthi kuzwisa ubuhlungu kanjani kodwa niyazi bakhuluma kumuntu ongafanele ngekhathi bekhuluma noMikhaya kanjalo uqa wayengeyena omunye walaba abayekethisi namaphiko akhe ebekwe ukuze abone ukuthi wayezothela umnikelo omuhle noma qha oqhabo qhabo qhabo wayeyindoda kankulunkulu ngani ngingacabanga umbhalo awusho njalo kodwa mhlawumbe mhlasimbe babengathi manje uma uzosho into efanayo okushiwo yilaba abaprofethi abavela ekholeji lezenkolo uyazi ukuthini bangahle bakunike iziqu kulelo kolishi uyazi bangahle ngempela emva kwesikhashana emva kokuba usufunde ukukhuluma ukufundwa nokubhalwa kolwimi okungcono uyazi ukuthini bangahle empeleni bakwenze omunye wabo uma uzosho into efanayo abayishoyo wo ya basazokwenza lokho nanamuhla futhi impela bazokwenza kodwa wathini lo mgingqiko ongcwele omncane na wathi ngizosho kuphela lokho unkulunkulu wami akubeka emlonyeni wami ukukusho amen nanto uhlobo lwendoda ukuba ube nalo nokumangalisa umoya ongcwele phansi enhliziyweni kajehoshafati wathi nokho kukhona omunye futhi uzokutshela iqiniso uzokutshela iqiniso oyedwa nje futhi kodwa uzothembeka ngempela kuwe ngakho-ke uMikhaya omncane uyafika emva kokukhuleka nokubona umbono lo Jehoshafati wahlala nabo bonke abashumeli bakhe abangamakhulu amane bemzungezile udokotela PhD nabo bonke abanye niyazi ngalapho nensumpa jikelele no umbishobhi kanye no bonke niyazi babezungeze lapho wo inhlanganyelo enkulu bedla izithulu zamawundlu nokunye nokunye nokuba nesikhathi esimangalisayo futhi bonke babegqoke kahle nje okholelo babo bephendukezelwe nezingubo zabo ezinde ezintweza niyazi ngofata ongcwele bebhalwe kuzo lakho konke njengoba benza niyazi bonke begqoke kahle kodwa niyazi lokho kuzange kuyijabulise yaseyindoda kaNkulunkulu phansi enhlizweni yayo yayicabanga ukuthi kwakukhona ukuthile okuhlukile kulokho nami ngiyakwenza ngempela ngiyakwenza kungifaka engqondweni kaSawule ezama ukufaka ijazi lakhe lobufundisi kuDavide akusebenzanga nje endodeni kaNkulunkulu kwaba yilokho kuphela akuyilingani nje kahle wathi susa lento lapha angikaze ngikufakazele manje yilokho esikudingayo namuhla ukukhumula amanye amavesti obufundisi basesontweni futhi wembathe ukulunga kukaJesu Kristu uzame futhi uyeke ukukhuluma amagama amakhulukazi lapho bonke ibandla lingazi ukuthi sikhuluma ngani empeleni kunjalo kushumayela nje kwasemahlahleni amasasa afasi amadala okucacile yilokho okuzobasindisa kuyiqiniso kungenandaba ukuthi kuyizinyawo eziyisicaba kanjani yizwi empeleni bayakuqonda ngaleyo ndlela asicebile futhi sihambisana kuzo zonke lezi zinto ezinkulukazi siyimfashini endala noma sifanele sibe njalo manje asidingeki ukuthi sifunde ukuthi ukufundwa nokubhalwa kolwimi okukhulu kusetshenziswa kanjani futhi senze wonke lamagama amakhulu nezinto khuluma kokucacile nje kodwa ke kwenzekani na isikhathi esinjepho into elandelayo siyathola ukuthi lawa mazwi akudala amakhulu eminqa zonke kuthi ake ngikhulume lokhu umzuzu nje ubuwazi ukuthi izinga livelaphi na izinga ngelikadevel manje lowo ngu isho kanje inkosi webhayibheli izinga nobukhazikhazi kwavela kudevel khona kanye kuqaleni lapho uKayini noAbela bekhuphuka ukuzokhonza uKayini uza phambi kwenkosi ngezinga uAbela weza ngokulunga ngesambulo manje bheka lapho uKayini fika waletha izithelo zensimu yonke into emilayo izimbali nakho konke futhi wahlobisa ialtare lakhe futhi wakhonza uNkulunkulu izithombe sangempela selungu lebandla lenyama namuhla kanye nomelusiyo nengqondo yenyama ufuna ibandla elihlala phezulu kunabo bonke edolobheni nezihlalo zabo zonke zibukhazikhazi neogani yepayipi yesigidi samadola uNkulunkulu akanandaba lokho ngalokho kunjalo akanalutho wakha zonke lezo zindawo ezinkulukazi futhi icindezela abantu bakho baze babenga bampofu abahluphekayo nakho konke okunye naye yonke into yakho ongayifaka ebandleni lezinkulukwane zabahayiteni zifele ensimini yemishini ngaphandle kokwazi uKristu nakanye kunjalo kuyihlazo ebuKristwini yebo wo ukuba nje kuphela beningabona kanye benizokwazi ukuthi bengikhuluma ngani ukwakha indlu yokukhonzela yesigidi samadola nezingxenye ezimbili kwezintathu zomhlaba azikaze zizwe ngoJesu Kristu ihlazo linjepho manje bekuzisene kwase kuba yizinga noKayini weza egcotshwe nguSathane futhi wenza into egqamileyo enkulukazi Kodwa manje uAbela ngikathi efika akazange afike ngezinga kodwa ufika ngesambulo iBhayibheli lasho kumaHebheru 3 ukuthi ngokukholwa uAbela wanikele kuNkulunkulu umhlatshelo omuhle kakhulu kunokaKayini futhi okukuphela kwendlela akwenza ngayo kwakungokukholwa nokukholwa kukuphi na izwi likaNkulunkulu ngoba yinanto kuphela ongaba nokukholwa kuyo uNkulunkulu wayembulile kuye ukuthi kwakuyigazi futhi uKayini wayenomnikelo omuhle lokho ongamboziwe ngegazi futhi uAbela wayengenawo umnikelo omuhle kodwa wawumboziwe ngegazi futhi kwakungokwezwi futhi uNkulunkulu wakuqonda ngoba kwakuyizwi lakhe Futhi namuhle uNkulunkulu akalibheki ibandla elikhulukazi ukwakha kanjani umakhi wayo omkhulu kunabo bonke ikhwaya ingacula kahle kanjani noma konke lokho okunye noma yilipi izinga labantu noma ngabe bagqoke kahle noma abagqokile kahle ebandleni lakho akabheki izinto ezinjengalezo qhabo hayi ngamamayela esigidi akanjani ubheke ukuthile ukuba eze ngendlela yegazi isambulo futhi uAbela ngokukholwa walizwa izwi likaNkulunkulu futhi wathatha uNkulunkulu ezwini lakhe futhi ngokukholwa ezwini likaNkulunkulu uNkulunkulu wamamukela leyo ndlela kuphela uNkulunkulu ayoke amukele ngayo noma ubani kungokuthatha uNkulunkulu ezwini lakhe ngesambulo ukuthi uNkulunkulu uzoligcina izwi lakhe uNkulunkulu wathi umoya ongcwele ululungele lolu suku lokho kungixazululela khona uma uNkulunkulu ebeka amandla ebandleni ukuphulukisa abagulayo nokukhipha odeveli nabaprofethi nokunye nokunye ubabeka ebandleni futhi wakwethembisa ukuthi bayoba khona kuze kube sekupheleni kwezwe kuyakwenelisa lokho kimi angikajali ukuthi noma yisiphi isazi sezenkolo noma ukuthi bangakwenza kangakanani njengesibungu kulamula gijimani lapha cindezelani niphume lapha cindezelani niphume lapho akwenzi kwehluka okuncane uNkulunkulu washo njalo futhi lokho kuyaxazulula masihlale noNkulunkulu yiba nokukholwa ezwini lakhe manje uNkulunkulu watshela uKhayini wathi uma uzokwenza kahle niyabo kodwa uma ungenzi isono sihleze eminyango impela uKhayini wayengumfanekiso wekholwa lenyama namuhla elehlayo futhi licabange ngizojoyina buka niyalazi ibandla elikhulu kunawo wonke likhona eChicago yikuthi nokuthi nodokotela Sibanibani ngizohamba ngijoyine lelo laphaya kweleke hamba uyofunda eBhayibhelini futhi uthole ukuthi akukho neyodwa yezinto uJesu azishilo eyayenzeka ebandleni lezi zibonekaliso ziyakubalandela kholwane alilandeli uJesu wathi ziyakubalandela abakholwayo hayi mdlawumbe zizokwenza mhlasimbe zizokwenza ziyokwenza isikhathi esithile wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo futhi kwathenjiswa kuze kube sekupheleni kwezwe ngifuna ikhasi nombhalo lapho athi wakususa kubo khona ke wayezophikisana nezwi lakhe uqobo uyabona ukuthi isiphi isiphithiphithi ongangena kuso na lezi zibonakaliso ziyakubalandela lokho kwakunguku phawula isikhumbuzo uPawulu amakholo eqiniso ukuthi wayephakathi kwawo isizathu uzibonakalisa yena uqobo futhi ezibonakalisa yena uqobo ngalezi zibonakaliso amen manje ukucabanga ibandla lakhiwa kulokho livumele izwe lingene ngesinyelelana kungani ngempela kuzovusa intukuthelo yenceku kaNkulunkulu yeqiniso yangempela impela akulungile asikhiphe into lapho soka kulona umdalo sivivi omaphakathi nendawo usho umkhuleko omncane wasekuseni umkhuleko omncane ebusuku futhi uyolala futhi uvuke ngakusasa kuseni akumangalisi ukuthi siba yizwe akumangalisi ukuthi izwe lingena ngesinyelelo ebandleni ngoba sihlale emkhulekweni akusekho ukuzwa ubuhlungu akusekho ukuhlala phambi kukaNkulunkulu akusekho ukumba akusekho ukuhlanza sidinga imvuselelo yefashion endala siyazidonza nje singama assemblies singama pentecostal siyiwaness singabaka ziqhu zintathu silokhu lokho noma okunye asihlanganise lutho nalelo elinye iqembu ilapho umoya ongcwele kushiya khona khona lapho lapho uthola lokho emqondweni wakho omfowethu usuka vele nje ubuye le altar ngoba leyo indawo ongowayo kunjalo amen lingena ngesinyelela kanjalo ke izwe asikhohlwe ngakho masibeke uthando lwethu kuKristu futhi sibheke kuKristu futhi yena yedwa amen futhi sibe nenhlanganyelo omunye nomunye ngenkathi igazi likaJesu Kristu lesihlanza kuso sonke isono uma ubengeza azomaka namuhla sonke ngabanye ngaphandle kwephutha ubezomaka bani na uma ucabanga ukuthi indoda elandelayo inephutha khumbula umusa kaNkulunkulu ungokoqobo kuyo njengoba unjalo kuwe ngingazonda kuba yena ngiphawule namuhla noma ngabe bengingena phutha noma cha angethembeli kulokho ngethemba emseni wenkosi uJesu Kristu kuba ungidlulise ngimi emseni wakhe ngedwa akukho engikuphethe ezingalweni zami angenzanga lutho angishongo lutho olufanele lutho akukho into engiyenzile nkosi ngincike nje kuwe ngokuphelele wena nje futhi wena wedwa impela nkosi futhi uma ngikuthanda ngenhliziyo yeneqiniso ngizokuthanda ngempela futhi ngihambe futhi ngizame ngawo wonke amandla ami ukuba ngingenzi lutho ukuzwisa ubuhlungu futhi uma kwenzeka ngenze noma yini engalungile kuwe ngizophenduka ngayo ngokushesha njengoba ngikwenza ngiyamthanda umngami uma ngingenza noma yini engalungile kuye ngiyophenduka masinyane ngakho uma ngikwenzile ngingazi noma ngiyophenduka futhi ngimtshele ukuthi ngiyaxolisa ukuthi ngikwenzile ngokuqinisekile bengizokwenza enkosini yami futhi ngeke ngenze lutho ukuzwisa ubuhlungu into encane bandla ngeze emhlabeni futhi kanjalo bengingeke ngenze ukuzwisa uNkulunkulu ubuhlungu izikhathi eziyizigidi ngaphezu komkami uma umthanda uzomhlonipha uzohamba kahle lapho qaphelani kodwa esehla kukho kusesayenseni yethu yezenkolo hoyi niyazi udokotela sibanibani uyindoda onobungcweti ngokwedlulele wo niyazi ukuthi ukhuluma ngezilwimi ezimbili noma ezintathu ezehlukene na wenza konke lokhu lokho nokunye uyazi ukuthini weluse ibandla elikhulu isibanibani ngesingesikhathi manje akusikho ukuthile na wo ubufanele uze ukuthi usho kanjani amen kuhle kakhulu ngafunda isixeshana ephepheni kolunye usuku eside kangako lapho kwakuthiwa umbhishobhi othile webandla elithile wakhuleka umkhuleko omuhle kunawo wonke ehlelweni elithize owake wakhulekwa yilowo akhuleka kuye ihlelo hhayi kukristu kunjalo wathatha cishe ingxenye yephepha ukuze abhale umkhuleko wakhe wawukhuleka ehlelweni umkhuleko omuhle futhi lokho kuza ePentecost futhi yebo siyayithola indawo kahle kakhulu senze izinto kahle kakhulu futhi sibukeka sibahle kakhulu impela siba njengabo bonke abanye isikhathi sokuzithindita kumani kukho kunjalo kuthiwani ngegazi na ungabi njengomnikelo kaKhayini gcina igazi phezu kwakho angikhathali ukuthi kubi kangakanani nokuluhlaza nolwimi olubhukile lakho konke okunye okuyikho gcina igazi yilokho esikudingayo gcina ngaphansi kwegazi siyaqaphela lokhu okugqamileyo yebo uNkulunkulu wamnika ithuba wathi manje uma uzokwenza kahle kuzolunga uzokwamukelwa kepha uma ungenzi kahle khona ke isono silele ngasemnyango manje nibonile ukuthi ngilamukele leli cebo lapha futhi angilamukelanga ilakho kodwa manje uma uzokwenza kahle uzoza futhi uhlanganyele lapha lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo futhi uma nibona ukuthi ngimukele leyo mfundiso ibhayibheli lami ngiligcine izwi lami ngiliqinisekisile phakathi kwabantu manje uma wenza kahle woza nabo masibe nenhlanganyelo omunye nomunye kodwa uKhayini wenzani na ncamashi nje njengoba benza namuhla wafuna indlela angamkhipha ngayo ohlelweni kunjalo mfowethu ngolunye usuku ungakhathazeki uma ungumkristu weqiniso wangempela isikhumba sakho siyothengiswa lokho ngokuthi ungakhathazeki ngalokho futhi njengamanje uyazondwa phakathi kwabo bonke abantu ngenxa yegama lakhe udelelekile futhi wenqatshiwe niyabo futhi wathi manje uma uzokwenza kahle kodwa akenzanga kahle kodwa wabulala umfo wabo njalo kuhlala kugqamile kodwa kule ndaba ukuthi bonke laba abashumayeli bagqame kanjani ngaphambi kwalawa amakhosi amabili nokho uMikhaya wathi ngabona ila embonweni uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi nesixuku sasezulwini simi ngakwesokunene sakhe nesokhohlo futhi bathi ubani singamtshela ukuba yehle futhi ekhohlise u-Ahabi ukuba amkhiphele lapho ukugcwalise izwi likaNkulunkulu na uma ufuna kubona imibono uma ufuna kulunga hlala ezwini uNkulunkulu usebenza ezwini ngo icebo lelo yabo manje uMikhaya lalela nansi imfihlo uMikhaya wayebambelela ngqo nalokho okwashiwo umprofeti uEliya ngokuba uHabi wayenze okubi wathi izinja ziyokhotha igazi lakho futhi kanjani ngokufa kukaNabhothi olungileyo nokuthi izwi likaNkulunkulu ngalowo mprofethi okwakuyizwi likaNkulunkulu liza kanjani kumprofethi futhi bahlala ngqona lokho noMikhaya akakwazanga kuya kwesokudla noma kwesobunxele kulo ngoba laselivele liqinisekisiwe izwi likaNkulunkulu kulungile izwi likaNkulunkulu lalinabaprofethi ngalezo zinsuku wayenomthetho kodwa wayenezwi lakhe nabaprofethi futhi uMikhaya engumprofethi umprofethi weqiniso manje bukani ake nginibonise ukuthize ho ngiyakubona bukani lapha lokhu kusekusha kwakukhona abafundi basekolishi lezenkolo abangamakhulu amane ababezisho ukuthi bayalazi izwi futhi babengalihloniphi bazama kuledlula ngenxa yobukhazikhazi bazama ukweqa ngoba kwakuyinkosi ukumbambatha umuntu othile emhlane kodwa lo mgingqi kokugcwele umncane njengoba ngambiza kanjalo esikhashaneni esedlule wayengena ndaba ukuthi kwakungukumbambatha emhlane okungakanani kwaqhubeka wahlala nezwi likankulunkulu futhi akakwazanga kuprofetha lutho noma ashumayele ngaleso sikhathi kodwa lokho izwi elakusho amen udumo hlala nezwi nakho-ke mfowethu unkulunkulu uzolisekela lolozwi ngo ngaso sonke isikhathi wayengena ndaba nokuthi amakolishi abefundisi ayefundisani wayengena ndaba nokuthi noma yimuphi omunye wabo waye yini wayazi izwi likankulunkulu lamemezela isicelekiso kuhabi futhi akukho okunye okokungathatha indawo yaso ngakho-ke ekanye nezwi futhi esemqeni nezwi umoya ongcwele waba semqeni naye noma waba semqeni nomoya ongcwele futhi wabona umbono awudumo ngizizwa ngikahle ngempela nginokholo ngempela hamba nezwi hlala nezwi futhi uma kwenzeka umbono weqiniso ufika uzoza ngezwi amen angikaze ngikucabange lokho ngaphambili lokho ngokusha mayibonge inkosi hlala nezwi mfowethu u-Eliya noma uMikaya wayenezwi ngoba izwi lalimemezele iziqalekiso kuleyo nto futhi uMikaya wayengasho kanjani enye into ngaphandle kokuhlala nezwi na ngakho-ke ngokuhlala nezwi unkulunkulu wamkhombisa ukuqhubeka kwezwi haleluya nakho la ukhona ngithemba ukuthi wena kucwila kuwe njengoba kwenza kimi kodwa nakho la kukhona unkulunkulu uzokhombisa ukuqhubeka kwezwi wathi impela qhubeka uma ufuna kulungile hamba uyokwenza lokho abashumayeli abakutshela ukuba ukwenze kodwa ngabona u-Israyeli ehlakazekile njengezimvu ezazingenamelusi wathi ngabona unkulunkulu ezulwini ngabona isihlalo sobukhosi nesixuku sasezulwini simi ngakwesokunene nangakwesokhohlo wathi ubani esingamthola ukuba ehle futhi akhohlise u-Ahabi na ubani esingamthola ukuze amkhiphe lapha ukuze agcwalise isiprofeto sika-Eliya na niyabo uMikaya wayekulelozwi ngqo lelozwi lalifanele ligcwaliseke futhi umoya wamanga uyenyuka uphuma esogweni wenyukela lapho futhi wathi ngingakwenzela okuthile wathi yazi ukuthini ngingangena kulelo kolishi lezikolo kalula ngoba abanawo umhlangano womkhuleko omningi kakhulu akukho ukuzwa ubuhlungu akukho lutho ngalapho akukho gazi ngakho-ke ngingavele ngihambe noma ngasiphi isikhathi engifuna ngaso ngingayithatha leyo nto lelo hlelo lonke ngingayithola yonke into abakholelwa ngisho nasegazini ngakho-ke ngingathatha yonke into unkulunkulu wathi kulungile ungakwenza lokho wathi ngizokwehlela lapho futhi ngingene kulabo bafo futhi ngibabangele ukuba abaprofethi amanga bonke labo bashumayeli bonke yonke isayense yabo yezenkolo enkulu ngizovele ngiphuphuthekise amehlo abo ezwini yilokho kuphela engifanele ngikwenze ngokugcina lelozwi ukuze bangakuboni niyazi unkulunkulu uyakwenza lokho izikhathi eziningi wathi banamehlo futhi ababoni izindlebe futhi abezwa ngabe kunjalo na impela wathi ngizophuphuthekisa amehlo abo futhi ngeke bakubone ngakho-ke ngizokwehla nje futhi ngibenze baphefumulelwe futhi bazoprofetha amanga khona-ke uzomyisa phezulu lapho futhi ngakho-ke omunye walaba bashumayeli wenza isithunzi sakhe esikhulu saba njalo bengizothini na kwaba kubi kakhulu phambi kwabantu ukuthi wenyuka futhi wamukela ngempambi ebusweni wathi waphuma wayangaphi umoya kankulunkulu usuka kimi na manje wacabanga ukuthi wayenomoya kankulunkulu kodwa kwakungumoya wamanga ngoba wawuphambene nezwi manje uma abantu bethi izibonakaliso nezimangaliso azilandeli ngumoya wamanga kuphambene nezwi uma ibhayibheli lithi abantu bayakutshela umoya ongcwele ofani kulolu suku njengoba unjalo ngezinye izinsuku ngumoya wamanga okubaprofethi bamanga bakutshela manga uma umoya uthola uthi nje bonke ukukhululeka kwabesifazane futhi benze zonke lezi ezinye izinto futhi baphume baziphathise okwezwe ngumoya wamanga akukho emgqeni nezwi hlala ezweni kulungile hlala lapho ngqo manje futhi niyazi ukuthi indaba ihamba kanjani kwakuyini na kwasekudlula iminyaka kodwa isikhathi sasesifikile sokuba lelozwi ligcwaliseke lapho inkathi yonyaka iqhubeka ungakhathazeki isivuno sizoba lapho kunjalo futhi bazalwane uma kwakwe kwaba khona isikhathi emizuzwini embalwa ayilandelayo manje ngifuna ukukhuluma nani enhliziyweni yenu Uma kwake kwaba khona isikhathi ukuthi isikhathi sesifikile sokuba izwi ligcwaliseke simanje lolu usuku imbewu itshaliwe sekuyisikhathi sokuthatha igeje futhi siphume lapha futhi siyonquma olunye lwalolukhula nezinto esizitshalile isihlahla esinameva nokhula olunembali ephuzi lakho konke okunye okukhule phakathi kwabantu abangabazayo abangakholwa abasivivi konke okunye sekuyisikhathi sokuthi sithathe igeje futhi sekunqume futhi akukho lutho olungcono kunenkemba kankulunkulu esikahlangothi zombili ukukusika ngayo isikhathi sasesifikile emhlabeni wangaphambi kukazamcolo ukuba unkulunkulu abonise izwi lakhe lenziwe libe yiqiniso kubantu bangaphambi kukazamcolo futhi wamhlonipha uNowa isikhathi sasesifikile ebhabhiloni lapho ababehleke unkulunkulu kumklolodela bahlekisa ngangabantwana bamaheberu babebahleka babatshela ukuthi babengabantu abadala abadla ngoludala lakho konke babefanele babe yisimanjemanje kodwa bahlala bathi du unkulunkulu uyakuhlonipha lokho kuhlala uthi du futhi babe bahlekile babaphonsa etilokweni benze yonke into kubo kodwa kugcineni kufika isikhathi sokuba unkulunkulu akhulume futhi wabonisa amandla akhe wayekwazi ukubakhulula esithandweni somlilo wabonisa amandla akhe lapho isikhathi sifika lapho uDanieli ephonswa empandweni kwezingonyama isikhathi sasesifikile sokuba unkulunkulu aphume futhi akhulume futhi wavala umlomo wengonyama ngokuthumela ingelosi empandweni kanye noDanieli uJesu ngaphambi nje kweCalvary isikhathi sasesifikile lapho isimemezelo sifanele sisayinwe kwafika isikhathi lapho uhlanga lukaAdamu lalusekupheleni komgwaqo kwakufanele kwenziwe okuthile kwakungaleso sikhathi uZakariya emiye ethempelini wabona ingelosi kaNkulunkulu eyamexwayisa futhi yamtshela okwakuzokwenzeka isikhathi sase siseduze futhi waye wangabaza izwi lengelosi futhi washaywa waba isimungulu isikhathi sifika lapho uMaria wayephuma emthonjeni ngalolo suku enembiza yamanzi ekhanda lakhe isikhathi sasesifikile sokuhanjelwa ngumsindisi futhi yena owesifazane ukuthi intombi yokhulelwa izale indodana isikhathi sasesikhona kungakhathalekile ukuthi umhlaba wawungakholwa ngisho konke kwakungekho emgqeni wokufundisa kwabo kodwa isikhathi siyeza futhi lapho isikhathi sesifikile kuzokwenzeka amen ingelosi uGabriel yahlangana nentombi futhi yayitshela ukuthi izosibekelwa umoya ongcwele futhi iyozala indodana futhi izoba yindodana kaNkulunkulu kwakungakaze kwenzeke emhlabeni wonke kodwa isikhathi sasesifikile lapho wonke owesifazane ngumJuda wayelindile futhi ebhekile isikhathi salokhu ethemba ukuthi kuyoba nguye kodwa isikhathi siyafika lapho uNkulunkulu enza ukukhetha kwakhe uNkulunkulu wenza ukukhetha isikhathi siyafika lapho uJohane umbhaphathizi wazalwa njengomanduleli wokugcwalisa izwi likaNkulunkulu ngoba wayeyizwi lalowo memezihlane ku-Isaya wamashumi amane ukuthi kuzoba khona oyedwa amakhulu amaningana eminyaka ngaphambi kokuba afike isikhathi zafika sokuthi uJohane azalwe futhi lapho isikhathi sifika uJohane wafika enkundleni amen isikhathi sase sifikile emva kokufa kukaJesu emva kweCalvary isikhathi siyafika lapho ukuthi ufanele afele izono zezwe futhi wafa ngokombhalo wabangela ukuthi wonke umuntu wakukholwa lokho waba semqini nezwe futhi kufika isikhathi ukuthi lifanele ligcwaliseke futhi wafa phakathi kwabenzi bobubi ababili bephula imilenze yabo ngezando nomroma waphakamisa emuva isando esikhulu ukubaphula umlenze wakhe kodwa isikhathi sifika lapho iBhayibheli lifanele ligcwaliseke khona lapho lathi ngeke kube khona thambo liphukile emzimbeni wakhe futhi lazibamba kwakuyini na ingelosi kaNkulunkulu yabamba isandla salo isikhathi sasesifikile sokuba kugcwaliseke umbhalo bamfaka ethuneni babeka uphawu ethuneni benza inqaba iviyo lamabutho ikhulu amadoda ayikhulu ahlomile ngalapho ukuze kube nesiqiniseko sokuthi akukho lutho oluzokwenzeka izinsuku ezintathu walala lapho ngolwesihlanu umgqibelo nangesonto kodwa ngesonto kuseni phasika lokuqala akule ndaba yokuthi mangaki amabutho ayilapho ukuthi ayenziwe inqaba kahle kanjani isikhathi sase sifikile sokuba yizwi likaNkulunkulu ligcwaliseke ngeke ngivumele ongcwele wami abone kubola futhi ngeke ngishiye umphefumulo wakhe esihogweni isikhathi sase sifikile ngikhathala ukuthi kwenzekani kuzokwenzeka noma kanjani isikhathi sase sifikile nengelosi yeza ivela ezulwini futhi abantu bawa njengabantu abafile nethuna lavuleka noKristu waphuma engonqubayo phezu kokufa isihogo nethuna isikhathi sase sifikile amen. Emva kwalokho wayala abafundi bakhe kuba baye ezweni lonke futhi bashumayele ivangeli kuko konke okudaliweyo wathi ngaphambi kokuba nihambe angikhathali ukuthi nifunde kahle kangakanani ngikhathali ukuthi uhambe kangakanani nami ngaphambi kokuba nibe ufakazi wami ufanele ulinde kaleya uze wembathiswe amandla avela phezulu kwakuyini na wayeyesemgqini nezwi. UJoel wathi ngezinsuku zokugcina kuyokwenzeka ngiyothulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama amadodana namadodakazi enu aya kuprofetha. UJesu ngaphambi kwalokho wathi leli vangeli liyoshunyayelwa kuwo wonke amajukujuku omhlaba njengobufakazi kimi futhi kumelwe kuqale eJerusalema Luka wamashumi amabili nane amashumi amane nesishiyagalolunye. Qaphelani base benyukele kamelweni omunye wabe ubeyothi awu sifanele silinde isikhathi eside kangakanani lapha na. Umunye uthi ngikholwa ukuthi ngizophuma sengiyamuza ethi akazange asho ukuthi uzolinda isikhathi eside kangakanani wathi lindani nize nembathiswe amandla sizolinda isikhathi eside kangakanani na. Lowo akuwona umbuzo lokho akusikho kuyalo ukulinda uze wembathiswe ngifanele ngikhuleke isikhathi eside kangakanani na zingaki izinsuku ezengeziwe kufanele ngizilinde na ingabe imvuselelo efanele inqamuke manje na. Kwethu linda aze uNkulunkulu athulule amandla akhe hayi size sikhethe umbishopu omusha hayi size sibeke umelusi omusha kodwa linda kuze kufike umoya ongcwele ovele ezulwini njengokuvunguza komoya onamandla. Ungalindi size sikhethe ukuthi ubani ozoba umbishopu waleli qembu ungalindi futhi ubone ukuthi ubani ozoba umbonisi waleli qembu kodwa linda uze uzihlele qhaba omnumzane. Ungalindi uze umise igosa lesifunda qhaba umnumzane. Ungalindi uze ube nemali yanele yokwakha indlu yokukhonzela entsha qhaba umnumzane. Kodwa linda uze wembathiswa amandla vela phezulu. Amen. Kwase kuthi ke lapho lezo sibale siphelele sePentecostali sesigcwalisekile izinsuku ezingamashumi amahlanu isikhathi sase sifikile. Hallelujah. Isikhathi sase sifikile sokuba isiprofeti sikaJoel sigcwaliseke. Isikhathi sase sifikile sokuthi uJesu athulule umoya wakhe. Isikhathi sase sifikile sokugcwaliseka kwezwi. Kuthi kwakukhona othile owayesemgqeni lezwi ukuba ligcwaliseke. Utume umfowethu futhi kungazelelwe kulabo ababebekwe emgqeni nezwi belinde isithembiso. Kwezwakala umsindo ovela ezulwini njengokuvunguza komoya namandla futhi wagcwala yindlu yonke ababehlezi kuyo. Uyesaya wathi isiyalezo phezu kwesiyalezo nomuntu phezu komuntu lapha engcosana nalapho engcosana bambelela kulokho kudle ngokuba ngezindebe ezingingizayo nangezinye izilimi ngiyakukhuluma kulaba bantu futhi lokho ngokuhlumelelisa. Amen. Lokho ngokuphumula okuya kuvela ebukhoneni benkosi. Akunendaba noma abagaze bakhulume kusukela eBabiloni kodwa kwaku isikhathi sase sifikile sokuthi uNkulunkulu ahlanganise izizwe ndawonye nomuntu ndawonye inkathi ziyonye ngakuvumelana kunye noma ngabe yiluphi ulwimi noma ngabe kwakuyini. Wakhuluma ngazo zonke izilwimi zesigodi ngaphansi kwamazulu iqembu elilodwa labantu bonke baseGibhithe isikhathi sase sifikile. Amen. Fowethu isikhathi sesifikile sisezinsukwini zokugcina sisenyakeni uyathoma isikhathi sesifikile sokuthi bathole isikhali esinganyakazise lo mhlaba usuke emzileni wawo. Ngesikhathi semizuzu emihlanu ungene langene futhi kubangele kuphutshiswa kuphelele babengeke bakwenze lokho ngaphambili kodwa isikhathi sesifikile. Amen. Isikhathi sesifikile lapho kukhona ukuhlubuka. IBhayibheli lathi ngaphandle kokuthi kufike ukuhlubuka umuntu wesono ngeke azembule. Ibandla lePentecostali liphila isikhathini sokwehla isikhathi sesifikile. isikhathi sesifikile sokuthi izibonakaliso zilandele amakholwa. Sisesikhathini sokuphela, sisemvuleni yakamuva, sisesikhathini lapho abantu beyoba ngabanamawala abazidlayo abathanda injabulo nokuthanda uNkulunkulu. Abangenakujulisa abahlebayo, abangenabumnene, badelele abalungileyo nabanamawala abazidlayo. Isikhathi sesifikile lapho befundisa izimfundiso zodeveli, behlanekezela imfundiso yeBhayibheli ibe yimibono nesayensi yezenkolo ukuze basuse amaqembu abantu abalandele. Yizo isikhathi sesifikile lapho uNkulunkulu ezoqoqela ndawonye ibandla lakhe masinyane phansi kwepaneli elilodwa elikhulukazi, iNkosi uJesu Kristu, futhi athulule amandla akhe phakathi kwabo. Futhi kuyokwenzeka izibonakaliso ezinkulu nezimanga. Isikhathi sesifikile, isikhathi sesifikile sokuba ibandla lePentecostal lenze kuma kwalo. Isikhathi sesifikile sokuthi kusokwe ibandla futhi kuqedwe lobu bula. Isikhathi sesifikile sokubuyela esikhonkwaneni sidala. Isikhathi sesifikile sokuthululwa. Isikhathi sesifikile sokubuthalwa kwabantu. Isikhathi sesifikile sokuthi uJesu afike. Isikhathi sizofika maduze ukuze sikhiphe imiklomelo. Kowethu, qaphela ukuba umqhele wakho awubekiwe ekhanda lomunye umuntu. Isikhathi sesifikile, sisesikhathini sokuphela. Uma sizoke senze noma yini bazalwane, sizokwenza manje. Isikhathi sesiseduze, isikhathi sesifikile lapho uNkulunkulu enyakazisa wonke amahlelo phansi kwelanga. Bengifunde indatshana lapho isazi sezenkolo esikhulu ebandleni leBaptist siza komunye womhlangano futhi sibone ukusebenza kukaMoya Ongcwele. Kwakuyi The Voice of Healing, umfoti Boze uzophinde ayiprinte futhi. Lapho ukuthi wathi umbhali weBaptist uhlangana nomprofethi wePentecostal futhi wazilahla zonke izincwadi zakhe ezifundwayo. Wayilahla yonke isayensi yakhe yezenkolo, wehla wayesethi, "Nkulunkulu, uma ungenzela leyo ndoda lokho, ngenzele khona." Futhi imihlathi yakhe ivaliwe ngqi ngenkazimulo, futhi wayekhuluma ngezilwimi ezintathu ezahlukene. Futhi wayemzama ekhulekela abagulayo noNkulunkulu esebenza izibonakaliso nezimanga. Amen, udumo. Isikhathi sesifikile sokuthi amagugu, sesifikile isikhathi sokuthi abahlwayi bayomba, amagugu aphuma kuwo wonke amahlelo ephuculiwe futhi epiwa izipho futhi ehlelwa ngokwenqubo. Haleluya! Isikhathi esilapha, isikhathi sesilapha khona manje, umbhaphathizo kaMoya Ongcwele uhamba ujabula emzini futhi. Isikhathi sokuba izoni ziphenduke, sekuyisikhathi sokuba abahlubuki balungisane noNkulunkulu. Isikhathi sokuhlanza ebandleni, sekuyisikhathi sezibonakaliso uNkulunkulu azibonisa. Wonke umuntu walinda isibonakaliso sabo. Izibonakaliso zikaMarko 16 ziyagcwaliseka impela kunjalo. UDavide walinda isibonakaliso, weza walinda, walinda ukuthi aqale. Khona-ke kusenjalo, wezwa izihlahla zamajikijolo zikhehlezela, wayazi ukuthi uNkulunkulu wayihamba phambi kwakhe. Futhi isikhathi sesifikile lapho izihlahla zamajikijolo zePentecostal zinyakaziswa futhi ngokuthululwa kukaMoya Ongcwele, njengoba wehla ngosuku lwePentecoste, lowo moyo onamandla ovunguzayo, namandla ovela ezulwini. Isikhathi sesifikile, uma beke bayokwenza isikhathi. Amen, 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 amen. Akube njalo, isho iNkosi. Amen.
Now, when you hear the word, hear the
manje lapho nizwa izwi, nezwa umoya, izilimi ukuhunyushwa kusemqini ngqo nezwi. Bangaki kini ngesizotha enhlizweni yenu othi ngiyazi benginephutha futhi kusukela ngomusa kaNkulunkulu kusukela kulolu soku kuqhubeke ngimela okulungile noKristu. Uzosukuma ume ngezinyawo zakho na? Uzoma ngezinyawo zakho na? Ngalokhu uthi manje ngithatha ukuma kwami ngoJesu kungakhathalekile, manje ngithatha ukuma kwami ngesizotha. Mathemba ami awakhelwe kulutho ngaphandle kwegazi likaJesu nokulunga. Lapho konke kuzungeze umphefumulo wami kuphela amandla. Kodwa-ke uyithemba lami lonke nokuhlala. Ngimi kuKristu idwala liqinile. Yonke eminye imihlabathi iyisihlabathi esibishayo. Yonke eminye imihlabathi iyisihlabathi esibishayo. Amen. Inina, pumani phakathi kwabo, zehlukaniseni lisesemqeni nezwi, uNkulunkulu nathi, uNkulunkulu khombisa isandla sakhe ngomusa. Bangane, ngicabanga ukuthi esimele sikwenze okunesizotha, ukuhlakazeka okuyifashini endala phambi kukaNkulunkulu, futhi sithi uNkulunkulu, ngiphenduka kubo bonke ububi bami, futhi manje ngithethelele futhi ungisize ngibe ngumKristu ngempela. Asingakwenzi nge hayi ngenye indlela kodwa inhliziyo ephukile yobubi bethu, kuyilapho uNkulunkulu ephakathi kwethu mhlawumbe kokugcina kwesikhathi eside. Uma iphakathi kwethu manje ukuze asinike lesi sikhathi sokuphenduka, asiphenduke ngezinhliziyo zethu zonke futhi sinike uNkulunkulu inkazimulo futhi sithathe ukubamba okusha namhlanje futhi simkhonze futhi siphume. Nina besifazane zihlanzeni, nina madoda yibani ngamaKristu, nina bashumayeli hambani emapulpiti enu nishumayela uNkulunkulu nathi. Uma kwake kwaba khona isikhathi ngenkathi ngiseSweden noma eFinland, babedonsa amahhala futhi behwaya umhlabathi ukuze bafake imbewu. Uma bengakwenzanga ngokushesha, iqhwa lizofika bazolamba ngonyaka olandelayo. Mfowethu, dadewethu, imbewu ihlanyeliwe emhlabathini ohwayiwe ngomoya ongcwele. Masilibambe manje futhi likhule. UJesu waseNazaretha. Oh. Niyayizwa leyo miyalezo imithathu na iBhayibheli lathi kuyoba khona imiyalezo emithathu ngesikhathi. Nakho la bekukhona nokugcina uye kubashumayeli. Niyabo eminye emibili kubantu nje lona kubashumayeli. Bazalwane, uNkulunkulu phakathi kwethu, uNkulunkulu phakathi kwethu impela ukhona, masimnike udumo. Oh Jesu ndedana kaNkulunkulu undlela ligugu makwazeke namuhla Nkosi makwazeke ho uNkulunkulu vakashela eChicago kunenini ngaphambili yelule isandla sakho sendedana yakho engcwele uJesu ukukhulukisa abagolayo nabahluphekile yenze izibonakaliso nezimangaliso Nkosi yenze izindlela ukuthi abantu bangahamba kuzo babusise Nkosi nikani inkazimulo nonke bantu ngokuba igazi lakhe lingageza lithuse lonke ibala sikubonga kanjani Nkosi siphenduka kanjani ezonweni zethu sibheka kanjani kuwe iwundli likaNkulunkulu futhi sikholwa kuwe ukuthi wena uyiwundli ongcwele onguye yedwa uNkulunkulu oqinise nophilayo Sibunika udumo nikazimulo futhi siphenduke futhi sikucele Nkosi ukuba usithithelele nokusisiza uNkulunkulu ukuba sibe yizibonelo hayi ukudweba imingcele kuphela ekulungeni nokushumela izwi kuyisikhathi kungesise isikhathi njengoba usitshele ukuba sikwenze Busisa laba bantu Nkosi thethelela zonke izono susa bonke ububi bethu futhi ususe lonke ibala kithi sigeze egazini lakho futhi kwangathi iwundli likaNkulunkulu ho lingasenza sonke sibe yizimvu namuhla sigunde Nkosi emalungelweni ethu asemhlabeni yalezi zinto zezwe susa zonke izinto kithi futhi ijuba likaNkulunkulu malihlale phezu kwenhliziyo ngayinye khona manje ukuthi lesi kuzoba ngesinye sezikhathi ezinkulu kakhulu iChicago eyake yaba nazo yizo kuleli gumbi kulentambama ngenxa yokufika kwenkosi Jesu Kristu ngamandla akhe O Kristu yemukela laba bantu ngiyabakhulekela laba bayifundisi nami uqobo njengoba simi lapha Nkosi sifakaza futhi sazi ukuthi wena uphakathi kwethu futhi sazi ukuthi sizoma ebukhoneni bakho ngolunye usuku ukuziphendulela ngamazwi ethu ngisho nasemicabangweni yethu uqobo futhi siyakhuleka baba ukuthi uzosigeza futhi usihlanze kuso sonke isono nokusenza sibe nenhliziyo ehlanzekileyo nomqondo ohlanzekile futhi ngenjongo eyodwa ukubona imiphefumulo izalwa yinkosi Jesu Kristu senze sibe nomqondo wezithunywa zenkolo wo uNkulunkulu kwangathi singahamba singene ezitaladini wo liphi iphimbo ezitaladini na ayisekho imihlangano yasezitaladini akusekho lutho lezo seliphenduka indawo eyodwa enukayo Nkosi wo ngenxa yokuthi sizenzele phansi sithethelele Nkosi kwangathi singakhala njengabaprofeti basendulo wo sisize uNkulunkulu othandekayo sikhulekela ukuthi uzomukela ukuphenduka kwethu futhi usigeze futhi usihlanze futhi usinike iziphiwo zikamoya futhi uhambe ngaphakathi kwethu ho Nkosi kabusha namuhla futhi kusukela kulolu suku kuqhubeke ngethula lomkhuleko kuwe ngenxa yabantu nangami egameni lika Jesu Kristu
What has happened? What is this?
Kwenzekeni na kuyini lokhu na zibuze lo mbuzo ngumoya ongcwele ofanayo owazi imfihlo yazo zonke izinhliziyo asixawulane omunye nomunye futhi sithi uma ngikonile noma ngenze noma yini uNkulunkulu ngithethelele lokhu kungokwakho kimi kusuka kimi kuye kuwe uma ngenze obekungafanele kuphambenene noma ubani uNkulunkulu ngithethelele uma ngikwenzele phansi noma ngayekethisa uNkulunkulu ngithethelele ngifuna ukuba yinceku yenkosi ngifuna ukuthanda wonke umuntu futhi ngaphezulu kwakho konke ngifuna ukuthanda inkosi ukuze ngikwazi ukuma njengomphakathi kwabaphilayo nabafileyo ukumenzela inkonzo ngiyamthanda ngilindele into enkulu kuthi yenzeke manje kusukela kulokhu kuhanjelwa kumangalisayo ngikukholwa ngenhliziyo yami yonke ngizomdumisa dumisani uwundlu ngokuhlatshelwa izoni nikeni inkazimulo nonke ninabantu ngokuba igazi lakhe lingageza lisuse ibala ngalinye oh he Sisakhothamisa amakhanda ethu ekukhonzeni okuthobekile ngenkathi umfowethu Matsini usikhipha ngezwi lomkhuleko uma uthanda noma amazwi enifisa ukuwasho ngenkathi ngisalungiselela kulobu busuku.